Baby, baby, nga fu bien fu no mu kwa na gwa. Nga fu bien fu no mu ti ma gwa. Tondeka, pondeka wanze nja kuwa pete.
Mukwano tondeka, nina oche ngamba. Omutima ogumeze, omeze noluma baby. Zesi cha sobola, kuwakana kwegana. Omukwano gwo gwampamba, kwagala nyasegana. Baby oli mulungi, siraba wakuchama. Abalungi twesana, nze nawe twesana. Tondeka, 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 tondeka baby. Omukwano gwo undeze. Tondeka baby. Tondeka, 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 tondeka baby. Omukwano gwo undeze. Kwagala nyo segana.
Baby, baby nga fubye nfuna omukwano gwo. Nga fubye nfuna omutima gwo. Tondeka, tondeka wonze nja kuba mpede. Nyamba onterese omutima gwo. Njagala nyo mbasikaliwo. Tondeka, tondeka wanze nja kuba mpete.
Tondeka, 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 tondeka baby. Omukwano gwo gundeze. Tondeka baby. Tondeka, 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 tondeka baby. Omukwano gwo gundeze. Kwagala nyo segana. Mukwano tondeka, nina oche ngamba. Omutima ogumeze, omeze noluma baby. Zesi cha sobola, kuwakana kwegana. Omukwano gwo gwampamba, kwagala nyo segana.
Baby nga fubye nfuna omukwano gwo. Nga fubye nfuna omutima gwo. Tondeka, tondeka wanze nja kuba mpede.
Tondeka, 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 tondeka baby. Omukwano gwo gundeze. Tondeka baby. Tondeka, 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 tondeka baby. Omukwano gwo gundeze. Kwagala nyo segana.